Shajana Kibe
Ziwa napenda kubeng
Shajana Wantara mera Wanse get you
Kibe
Oya sit shajana
Tunakumbushana tu Shajana
Shajana
Tunakumbushana tu
Okay
Shajana
Sit shajana
Tunakumbushana tu
Zamani uko Tukiwa na ugwaji Kisiri siri tunataftana tukijisikia Kuna chimbo letu ukora kujichimbia Ukikuda kofoni Ananipigia ujue kwa umisi mguu wa mtoto Eke yenga mia Tunapasha kiporo kwa kujificha Koza wa mguu sipare na pomu shika Oya exa nuniwi utadharilika Kama najua kununa ya nunia maisha Exa nuniwi buwana We oya situshachana Ila tunakumbishana tu Yes, si tushajana Ila, tunakumbushana tu Kumanisha nini?
Si tushajana
Oya, si tushajana
Tunakumbushana tu Tushajana
Shajana
Tunakumbushana tu
Okay
Si tushajana
Si tushajana
Tunakumbushana tu
Zamani uko
Shajana
Ila, tukiwa na ugwadu
Tunakumbushana
Yo, exakini mizi
Exakini mizi
Na mimi na mizi
Na mimi na mizi
Exaki ni draga
Exaki ni draga
Na mimi na mtaka
Na mimi na mtaka
Exaki ni ita
Exaki ni ita
Sasa kwa nini niziende
Kwa nini niziende
Exaki ni omba
Exaki ni omba
Sasa kwa nini niziende
Tunapasha kiporo kwa kujificha Kose wa mgusi pale na po mshika Oya ex anoniu utadhalilika Kama unajua kununa nunie maisha
Kula chuma hicho kivumbi leo
Oya situshachana Ila tunakumbushana tu Yes, si tushajana Ila
tunakumbushana tu Kumanisha nini?
Si tushajana
Oya, si tushajana
Tunakumbushana tu Tushajana
Shajana
Tunakumbushana tu
Okay
Si tushajana
Si tushajana
Tunakumbushana tu
Zamani uko
Shajana
Ila tukiwa na ugwadu
Tunakumbushana
Yo, exaki ni misi
Exaki ni misi
Na mimi na mmisi
Na mimi na mmisi
Exaki ni taka
Exaki ni taka
Na mimi na mtaka
Na mimi na mtaka
Exaki ni ita
Exaki ni ita
Sasa kwa nini nisiende
Kwa nini nisiende
Exaki ni omba
Exaki